babambe zululesanga bashayishona phansi basabathena nje basabathena bonke basabathena babambe zululesanga bashayishona phansi basabathena nje basabathena bonke basabathena
Melanie, yes, in the woods, I have to get a yes, I'm going to go to the house.